imizuzu nje embalwa ndingenile sile ndichise izindlu ezinhlanu zaphela tu ndiqalise ngokushiya umlilo wenkampu ungacinywanga
ndonakalise wonke umyezo wokugcina izilwanyana ndaze ndatshabalalisa yonke into eshukumayo nephakathi komkhamo oziihektare ezilishumi elinesihlanu lamawaka ndingumphumo wesigarethi esishiywe sivutha
ndichabalalise yonke inkampu yamatyotyombe nalapho kusweleke abantu abalishumi kwaza kwashiyeka abantu abangamawaka amabini bengenamakhaya ndibangelwe yintuthu ndaze ndabhebhethekiswa ngumoya
xathe saqalisa asinqandeki sidinga uncedo lwakho
sichazele ngomlilo wamadlelo ngokukhawuleza ngokutsalela kwa-112 kwiselfowuni yakho lo myalezo niwuphathelwe ngurhulumente wephondo lentshona koloni iziko elilawula iintlekele neenkonzo zentlangulo nawakwa-cape nature abalondolozi bendalo.